Thank you. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, 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 Krish Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna.
Jai Guru.